golaha wakiilada koonfur galbeed iyo walaalada kala fadhiga siyaasadeed kulanjii saddexaad ee golaha wakiilada yana dadku walaalada la mahinda shariyad iyo hadiyariya wasiirada haweenka gargaarka maaliyadda kulanka gudoomiye gudoomiye ku xigeenka kowaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed yana xildhibaanada koramka hadiri diray kontila mudana iyo kulanka la ka dhaari sidda mudana aanasana wadartay guudka dhiki kontesha mudana ajendaha kulankii haye ku doodow ka qaybiyowka iyo akhriyowka hinda shariyeedka xuquuqda naafada akhriyowka heerka ilaaliyowka gargaarka biniaadanim iyo akhriyowka miisaaniyadda lamada kun labaatashan wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha horumarinta qoyska koonfur galbeed soomaaliya marwo nasir awees sheekh xuseen abkow oo gobolow ku haytay kala fadhiga golaha wakiiladeena baarlamaanka ku eesatay inay meel mariyaan hinda shareedada gabagabadii ku simaa gudoomiyaha golaha wakiilada waa anaga gudoomiye ku xigeenka kowaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed maxamed nuur maalin yana ahiri kulanka
marka waxaan isku raacay sidoo kale waxaan sameeyay